isabella ningiboleke indlebe angiyothatha esithi isikhathi umzuzwana nje bebantu ngicela ukuxoxisana nami angiyothatha esithi isikhathi umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela nikhohliwe ningobani okanye nisukaphi aye bosizwe vukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo njengamasotsha siyofela empini umzuzwana nje webantu ngicela ukuxoxisana nami angiyothatha esithi isikhathi umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela nikhohliwe ningobani okanye nisukaphi aye bosizwe vukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo
Sizovuka kusasa futhi same